na 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 ta na 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 ta na 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 ta na 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 sendi bulela nje ubalapa bendi ngachubandi kabalapa iminyake mibili yedlulileyo yandishiya ndingu kubekileyo sensonqena njubangathi nzanochuku efumlo wam awuvumi mandithule kodwa ndiyayaza siselanga londwaba thina sokonwaba futhi sokonwaba masonwabeni masithandaneni masigcinaneni masonwabeni masithandaneni masigcinaneni masonwabeni masithandaneni masigcinaneni Masinaneni, masonwabeni, masithandaneni, masinaneni, masonwabeni, masithandaneni, masinaneni, masonwabeni, masithandaneni, masinaneni, masonwabeni.
Masonwabeni, 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 masonwabeni